Unipe nyumba gali pia siyo mbili pia eti unimeze. Mwanamke